Where you sit down by in the building? Says a boy, I'm taking my nigga.
We're not on the beat.
Kwenye dira sa chami, hey, wachamila ni mtumwa. Kwenye dira sa chami, hey, wachamila ni mtumwa. Pulwa si kambo si upanda show, ama mama atafunga show. Aha, acha mimi nikasake so, almradi wasifunge show.
Yo, chenga imani usipike mashopo, usinicheki na pika domo. Nafuta misani ndani ya misala, taswira neno fupi ile inachenga. Wengi wanafiki, wachache marafiki, sura ya maisha fipi. Wakati kahapa nafuta mrunga tukicheki makini na penado. Dunia duara, kufunga virako, wengi washafunga ile mahombe china miss. Walau misi msi wa keto, miupole angarunda, na usahadi kipanda. Ili nisake madola, nikajenge nikafiti, hustling, struggling, kweli suwesi kifa, hiyo ndio urithi ninayo. I have a different cancel, different channel, different style. Nomba mola ni chali, nion hadi magari. Wakisidi kunikoma, napandisha msuka hadi Roma. Moro niwe na hitrang noma, nilipole kiteri. Wakasidi kunicheka, kesho na shift mabiza. Watajonge kuniomba, nika life never be simbo. Shapuka miezina.
Kwenye dira sa chami, hey, wachamila ni mtumwa. Kwenye dira sa chami, hey, wachamila ni mtumwa. Pulu wa sikambo si upanda show, ama mama atafunga show. Aha, acha mimi nikasake so, almradi wasifunge show.
Mola kusabara, kundi wenye hoi, kausule dao posh. Ama fibi mwanangu, show peace kwenye kemi. Madawa ya kulefe si kufanya uwe cheat. Kusaka hello kuwa driller, sio pato hilali. Maisha pata potaye si kufanya usake kanji. Niki hustle swaga yangu, wanadai na chikamba. Kila kona patroni ya makarao wana kusaka. Kesi ya mitungo mtahani kero chafu. Hifi ama file, shopo nyingi siko wapi. Huku ama kule, mola show me how to end up. Someone can sign up, nobody can shine up. Cause watch me peace generation. Maneno sumu sanamo vikwaso. Niki kimia kiponso, wana ni young tack. Na ukopo kubodesa wendo. Ukiwa na niya utatimisa lengo. Usinlete uchimbi staki ukomfi. Usingisi wasiwasi na ulala kichaga.
Kwenye dira sa chami, hey, wachamila ni mtumwa. Kwenye dira sa chami, hey, wachamila ni mtumwa. Pulu wa sikambo si upanda show, ama mama atafunga show. Aha, acha mimi nikasake so, almradi wasifunge show.
Ajali barabarani, rushwa sipunguswe. We ni boy mtahani kujichupua, kwani kunani? Wakeuka madili, pungusa wendo. Tatizo masharti, tatizo vikeso. Utaratibu tufuate, tule peace kama ndondo. Unakula viropa, we ni cheese. Wacha usherati, tunakohenda asiko. Mapindi na madawa, samahani chesa chini. Ukicheki kimakini, mbesi laki tano. Makanga pato ndoko, hata kenge amna hela. Ukiwa makini na fiema utapata. Nisupiri changwani, tusake subla mnasi. Mtahani shagubali, chesa boy kwenye dude. Chitahidi chikubali, kuelimisha pato kuu. Leseni pato kuu, madara fiko doro. Fipusa wako le, chumba ludo almradi kasa nati. Mila desturi siko wapi, kiustasa wana kesha kuanga. Mola nipe swaga.
Kwenye dira sa chami, hey, wachamila ni mtumwa. Kwenye dira sa chami, hey, wachamila ni mtumwa. Pulu wa sikambo si upanda show, ama mama atafunga show. Aha, acha mimi nikasake so, almradi wasifunge show.
TB Records.